kanisi vumeleni ngoma, kanisi vumeleni ngoma, uleli standwa sam ikulelu laviwa ai, kanisi vumeleni ngoma, kanisi vumeleni ngoma, uleli standwa sam ikulelu laviwa. Oh ah ah ah.
You're my motivation, niko for every morning. Kuseni seni, kukacha kwa fee, pate ya pita noko napo. Mbona kwa tina taking a L like chapo. Nifuna cheko hanginga nawe monga ndiwe ntambo. Let me prophesy, basi nilisemu mboro. Niza kutawusa, niza kuzungulusa chalo. Paka wakazibe, rough kid ni waoyo. I'll bless you, impress you, refresh you. Kukumbosa nyunyu, my love, my boo boo. Can't stand that suit in the pew. Nifuna check kamba nawe, kuhamba nawe, kala nawe, kujaiva nawe, kupera kuzedi na kala. Paka niko tile bwana wangu zulo mama. Tiwe wanda.
Kanisi vumeleni ngoma, kanisi vumeleni ngoma, uleli standwa sam ikulelu laviwa. Kanisi vumeleni ngoma, kanisi vumeleni ngoma, uleli standwa sam ikulelu laviwa.
Oh ah ah ah.
Ingome mnandi, kulela wena my baby, we my baby. Ingome mnandi, kulela wena my baby, we my baby.
Chaume Maurice Molele Moko Sigutikle Mwanga Weupe Benjamin Zite Gabriel Kaoma Maleka.